the beats there.
I'm moody for white. Lord, me and your boys. Money,
you money. Like a wanda katampo. Quimba.
Lega, kulondolele kofo na fika mukemu. Sabo vyapo chuchu pari ifemu. Oli ligati ine ekini. Sabili vasa na muwa marini. Ile shiga temiti. Leza pata shuku ponya levo deti. Wale muna tikuwa njibadati. Ni wenye na shipange chimuti. Tubadala, tubadala. Shimikila nuwe ngori wa vidala. Siwala, wa mudala. Deti nendea vile kuchipata. Wale muna chofo tichita fika pelela. Leza pata shisha temwa wa mawala.
Wapinga nga fwende chule. Ati deti nkwa techu.
Iyo ni bosa.
Mipima na venya kariba. Ngemi wa shoku ndemi kanika. Nine wa prefect ndemi panika. Timpofu pa TV nda tambika. I'm too fresh love na majanki. Nalasha la jet ndemi pela swagi. Malayambi ni mwana malayambi. Mwana lesa na woni mwana lesa. Mwalisha me mwamira vensa. Twalipalo kaidi toba na lesa.
Kwa wale mwana fika pelela. Nisa pata shisha temwa wa mawala.
Binga nka fwende chula. Atiketi nkwa techu.
Iyo ni bosa.
Tuwale.
Enena kwa suri.
Bosa.
Tuwaume mkama.
Iyo ni bosa. Kawa 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 kawa. Saba 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 saba. Tuwale.
When I beat it, can I get when don't I get them back? Who can get up? Who can get up? I double flat, no put it up. In the bin that money bunga, who was shaka bunna way. The operator, Mumbaka, you were sunshine, never bumba book. I look up, put it a mumu, get the very boom with him. He said in a bomb of wingy, we come stand like a thingy. I don't want a quanka puncha, I bet you come to cha, Sarabakina to Bisha, that you honey this.
I want to talk for the chita fika pelela. Bosa, but that she shut them over my wala. Bosa,
pinganka when they chula.
Bosa,
getting what they chula. Oshire al pam pam San AGM wari nani King Solomon Stan Booker Commander Sean Boss Lemmy na Mimona Bakandawi Wamasada Ama Americans Mr. Putis Bambwa mbwa mbwa Bonze ni Mimona T-Junction nigga Digga success Roketo Kwisa na win Commander TV DJ Touch Commander Simi .com Boss Daps DJ Boost Somalia nigga I'm a DJ Friction Boss B Jeff Jingo Joe Brown Abonzi Akavanda Omo Moji Imimwe
Star Beats Entertainment.
Messia Frenzy sur l'instrumental.